It could be love, babe. This is an Abua classic. If you love someone, you're supposed to fight. Get your back on your loveness. Classic. Yes, I'm on. Yeah. Whoa.
You know what? It's DJ 7, man. Whoa, baby.
Baby, chunga muda na masa. Usijeche sana wangu muda. Nilikotoka nishaumizwa sana. Nisawa na mtu kugonga kwa na nyoka. Hata jani likukugusa unashtuka. Mana upendo lishakufaga. I've been trying to be silent. So kama nogo baga warembo. Ila nogo baga sikendo. Simba nisha kwepa mishale mingi. So kama na yogo pa maboli. Ugo visipendi Kwako so nisha pendai. Meli meti ya nangai. Nje siwezi kwenda nime na sapori mbondo nime kanda. I can't live without you. I can't breathe without you. Baby without you. Yeah. Oh, I've never seen a girl like you. Mingu na hadhi vitu tenganisha. Ni wewe tu. Only you. Mezi kufuri mie ndiyo ya kufunguo. Sibadilisha kitu kama nguo. Nishafanya na michanganuo. Ati na kupenda hiyo. But my mama told me, my son, don't cry. You can choose anybody. Love is flower. You're my flower too. Sinaga mambo za kugonge nyaki. Halika suso munende situmi yaki. Nimeza mani ko deeply. Na we uko deeply. I've been trying to be in silence. So kama nogo baga warembo. Ila nogo baga sikendo. Simba nisha kwepa mishale mingi. So kama na yaogopa mapoli. Ugo visipendi Kwako so nisha penai. Meli meti ya nangai. Nje siwezi kwenda nime na sapori mbondo nime kanda. I can't live without you. I can't breathe without you. Baby without you. Yeah. I've never seen a girl like you. Mingu na hadhi vitu tenganisha. Ni wewe tu. Only you.
Kwenye peki sauda.